Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook VOA radio yacu. Mukanya ni ikiganiro muri sanga, turaganira ku kibazo cyo kwishyura ibihangano mu Rwanda. Ariko rero Eugenia Mukankosi turi kumwe hano agiye kubanza kubabwira muri make cyane amakuru tuza kongera kubabwira nyuma. Wiriwe Eugene.
Wiriwe neza Thomas, mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi. Muri make rero, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu Burundi kuri uyu mugoroba watumije amasengesho yo kwibuka imyaka ibiri Perezida Nkurunziza yemejwe nk'umukandida w'iryo shyaka. Turi kumwe na mugenzi wacu Eroge Birika neza uwakurikiranye iyo mihango ayo masengesho igisabisho nkuko bavuga mu Burundi. Eroge uranyumva?
Yego ndakumva Jenny.
Eh byifashe gutereraho ngaho hari mu kubera amasengesho.
Ariko habera amasengesho no kuvuga ko haje korale isanzwe kandigendereza mu kuri igihugu, hari abantu bazatumiwe ku kucicaro gikuru cy'umuntu cyangwa DFDD muri zone yangagara mu buraruka bwa Bujumbura. Abatumire si benshi cyane, ariko barimo cyane cyane abashikiranganji abo n'amashinga amateka nk'inzamateka n'abandi bubaho muri CNDD-FDD. Amajambo amaze kuvugwa havuze cyane cyane umukuru w'umugambo CNDD-FDD umunyamabanga mukuru wawo Evariste Ndayishimiye ashikiriza ingene ibintu byagenze kuva mu mwaka w'2015. Anibuka n'abantu bapfuye muri iki kiringo na cyane cyane abibutswe, akaba hashyizwe mu majwi General Adolphe Nshimirimana. Mukanya naho haje kuvuga wahoze arongoye CNDD-FDD ariwe atwara n'amashinga amateka muri kino gihe Pascal Nyarenda, yagarutse ku bintu byabaye aho yibukije abantu yavuze ko bahemukiye umugambwe nk'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, wahoze amubwira umugambo wa CNDD-FDD, wahoze amuvugiza wa Perezida Nkurunziza, n'uwahoze atwara abakenya ya rugamba ari abakenyezi b'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi. We yibukije ko ibintu byari bigoye cyane ku mugambo wa CNDD-FDD mu mwaka 2015, kandi yibukije Nyabenda ko n'ubu ibintu abantu batoshye hagati mu ryinyo umugambo uri ku butegetsi. Mbere yavuze ati muri aba twicaranye aha nibo batera ibibazo, ati bari abari mu mitumba bo mu ntara nta kibazo kihari, ati dutegerezwa rero kubandanya dushyize ingufu hamwe kuko twarabonye ko abantu umugambwe baticaye kandi baca muri twebwe indongozi.
Eroge urakoze iyo nkuru ukomeze idukurikiranire uyiduhe mu kanya ku buryo burambuye. Thomas yampaye akanya gatoya, reka mbaze na mugenzi wacu Evariste, nzi ko banyanka nawe uri ku murongo wa telefone. Evariste uranyumva?
Ndakumva neza Jenny.
Hari abantu bari baranyurujwe, abantu bagabo bane bari baranyurujwe, ubu bakaba babonetse, barahagana hehe, babonetse ryari?
Abo bantu uko ari bane harimo n'umupatiri wa paruwase ya Gatumba muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura, babonetse mu mutwenzi w'ejo wa gatatu. Ubu amaginga turiko turavugana batatu bariko bavurirwa mu miryango kuko basizikarijwe ubuzima, amaguru yabo yarabyimbye. Umupatiri nawe muri kino gihe ari mu bitaro ariko aravugwa.
Abo ni abantu bo ku mutumba?
Abo bantu baba mu makarite atandukanye ya Gatumba, kiretse patiri mukuru. Uwo mupatiri yitwa Adolphe asanzwe aba mu kigo cha paruwasi mu Gatumba nyine. Ni mu makarite atandukanye ya zone Gatumba.
Hanyuma se ubu hari icyo bavuga ko bari babatwaye, bari baba hari icyo babasabye kugira ngo babarekure?
Abo bantu bari babatwaye ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi kwa kane, babakuye mu modokari yavuye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho bari baje bazananye muri Congo. Niyo rero bari babatwaye aho rero babakubita iminsi imbe mu gitondo ku mugoroba, babasaba yuko baterefona imiryango yabo kugira bikunde barungika amafaranga babasaba kugira ngo babarekure. Aha no kubwira Bujeniya yuko ngo mupatiri ngo muri paruwase Gatumba abo bantu bari bamufise ngo basaba miliyoni ijana mu mafaranga y'amarundi ariko kubice gihe patiri mukuru arabahebuza uburebe abo bantu bararekuwe bemeza yuko atanu urufaranga na rumwe bigeze batanga.
Urakoze cyane Variste ziko banya nka iyo nkuru nayo ubwo turayitegereje mu kanya. Urakoze
murakoze namwe.
Eugenia Mukankusi, Eloge Wirika Neza na Evariste Nzikobanyanka, murakoze cyane kuri ayo makuru avunaguye. Inshuti zacu rero muraza kuyumva ku buryo burambuye mukanya. Muri isanga kwishyura ibihangano mu Rwanda ni ikibazo cy'insobe kuva imyaka na yindi mbese kuva iby'umuziki by'ibihangano byabaho byarakomeje kugera mu 1983 nta n'itegeko rwose ryabiteganyaga. Irya mbere na mbere rero ni numero 27 1983 ryo ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 mu 1883 ryasimbuwe n'itegeko numero 31 akarongo 2009 ryo kuri 26 mu kwa 10 mu 2009. Mu burenganzira bw'umuhanzi harimo kwemerera cyangwa kwangira abantu gukoresha ibihangano bye. Ubundi burenganzira ni kwishyurwa ibyo bihangano. Kwishyurwa se noneho byaba bigiye gushoboka mu Rwanda? Ahari amaradiyo, amateleviziyo, abanyamahoteli, abacuruza mu maduka, mu magurira yariyo yose n'abandi bose bakoresha umuziki w'abahanzi nyarwanda bagomba gutangira kwishyura amafaranga ba nyiri ibihangano. Bizatangira mu kwezi kwa 7 gutaha, bikazakorwa na Societe Nyarwanda y'abahanzi, Rwandan Society of Authors, niyo rero izajya ikusanya ayo mafaranga yakire maze yageze kuri ba nyiri ibihangano. Abahanzi se babyakiriye bate? Kugira ngo dusobanukirwe n'iki kibazo, twatumiye babiri muri bo kandi binararibonye. Yego, iki kibazo ni kinini, ni kirekire cyane, ariko ubu uyu munsi turibanda nyine ku bahanzi ukuntu babyakiriye. Abo rero babiri twabatumiriye ni Semivumbi Daniel, uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Vumbi Dani, ni naryo dukoresha muri iki kiganiro. Wa kabiri ni Mugabo Justin, nawe muramuzi, ni nararibonye. Karibu rero mu kiganiro cyanyu muri isanga. Semivumbi we,
muraho.
Urahura komeye?
Naho meze neza.
Yego, mu kiganiro turakoresha amazina yawe y'ubuhanzi ya Vumbi Dani, twigeze kuganira
Vumbi, manda ribwo nabivugitse neza.
Dani Vumbi, yego.
Yego.
Dani Vumbi. Twigeze kugirana ikiganiro rusobanura amavu n'amavuko yabyo, ntabwo tubigarukaho uyu munsi, turavuga gusa ku buryo wakiriye kiriya cyemezo cyo gutangira kwishyurwa ibihangano byawe. Hanyuma rero turaganira kandi na mugenzi wawe, n'inshuti yanjye kuva kera cyane, Mugabo Justin. Mugabo we,
ndakumva neza. Toma Kamirindi,
urahura komeye?
Ndaho ndakomeye kandi ndagukumbuye.
Tuzageraho buriya tumene mbabiri twitonze kandi turi hamwe. Nuko icyo mbashimira cyane rero n'uyu mwanya mugiye kuduha.
Yego, murakoze cyane.
Yee, ese reka mpite nguheraho nguhe ijambo. Iki cyemezo kibi cyo kwishyurwa ibihangano wacyakiriye ute?
Iki cyemezo nacyumvise gusa ku bitangazamakuru hano mu Rwanda, cyane cyane ku maradiyo. Ntabwo namenye aho cyaturutse, nta nubwo uyu munsi ntashobora kugira icyo nkivugaho, kandi numva kitandeba. Ikintu cyari kundeba nk'umuhanzi, abantu bavuga ko bahagarariye abahanzi, abo bavuga bahagarariye nibo ba nyiracyo, njye sinakivuga kuko naki. Ahubwo ndagerageza nanjye mu kazi uzi nkora. Nuko numva ninjiye rwose mu kiganiro ntarabanza no gusuhuza Dani Vumbi. Ntabwo tuziranye cyane, ariko ni umuhanzi nzi ibihangano bye. Mbaje kumuramutsa nk'uko nawe nakora mukije.
urakoze cyane mugabo yusindi n'umufana wawe nkunda kubivuga cyane ugira text ziryoshye ugira amagambo meza mu ndirimbo zawe
ye texte ni imyandiko
kuri iyo rero kuri iyo societe nyarwanda ntabwo nyizi ntabwo ndavuga na banyirayo neza hari ikiganiro cyabaye mu cyumweru kuri radiyo rwanda nashoboye kubonana n'umukozi wabo ariko mugaragariza neza yuko bibekiye amayira bashaka gucuruza ibyo batahanze
none se buretse gatoya uravuga ngo iyo societe ntabwo yizi kandi ari iy'abahanzi wowe ntabwo uyirimo se
ntabwo nyirimwo nakomeje no kuvugana n'abahanzi benshi batayizi urumva n'abantu bihitira ibintu batarimo nabajije uwo muntu yibagiwe izina rye ntabwo ni umugabo umwe twahuriye mu kiganiro mubaze se niya w'iyi sosiyete ese iyi sosiyete kuvuga ko ari sosiyete nyarwanda ni ukuvuga ko ari sosiyete igihugu cyashyizeho ikaba ari sosiyete izafasha koko abahanzi ikaba yarashyizweho nk'uko amasosiyete ya leta ashobora kuba yabaho nkumva ntabwo abizi urumva rero ndayumva nk'uko umuyaga uhita uva ikasi ujya ikasikasi
mugabo jusa urakoze noneho dani vumbi wowe iki cyemezo wacyakiriye ute
icyemezo niyo nacyakiriye neza kuko ni ikintu twazitegereje igihe kirekire nk'abandi bahanzi benshi ntabwo ushobora kwakira ikintu kiri mu nyungu zawe nabi cyane cyane ko iyo hajemo ibijyanye no kwishyuza ubwo ni uguha agaciro ibihangano byawe urumva ko ntari kubyakira nabi ikijyanye n'iyi sosiyete rero nakunze uburyo wavuze itegeko ryo muri 2009 rya tegeko ku mutungo kamere mu by'ubwenge iyi sosiyete yahise ijyaho mu mwaka w'2010 imaze burya imyaka 7 gusa yagize ikibazo cyo kutamenyekanisha cyane ibikorwa byayo rwose ntabwo nakwemeza ko abahanzi bose bayirimo kuko hari n'abatayizi nk'uko mugabo avuze mugabo rwose ashobora kuba atabeshye ashobora no kuba atayizi habaye ikibazo cyo kumenyekanisha cyane iyi sosiyete biri no mu mpamvu zikomeye zatumye iki cyemezo cyakirwa ku buryo butumvikanyweho n'abantu batandukanye kuko ari benshi bavuze bati iyi sosiyete si ubundi ko tutayizi ubu iratangira kwishyuza gute kandi tutaranayimenya
dani vumbi wowe si iyi sosiyete uyirimo
yesi iyi sosiyete nyirimo ariko nayigiyemo mu mwaka w'2015 hari inama batumije y'abahanzi badusobanurira uburyo bakora badusobanurira n'uburyo bagiyeho ko bagiyeho bashyizweho n'iri tegeko ryo kuri nimero mirongo itatu n'imwe ryo muri 2009 ku mutungo kamere mu by'ubwenge hanyuma kimwe n'abandi bahanzi twumva ni ibintu byiza turiyandikisha dushinga kontra genirimo
mu yandi magambo mwe mwasinyaniye kontra kugira ngo ntabwo kuko sosiyete ushyiramo imigabane wowe ntabwo ari imigabane washyizemo ahubwo ni kontra mwasinyanye n'amasezerano mwagiranye kugira ngo ijye igukorera isarura amafaranga ku bihangano byawe none izajya gushyikiriza ariko nayo ubwo izajya itwaraho ikintu mbese izajya itwaraho amafaranga nayo
ku bijyanye n'imikorere yayo ntabwo ndi bubyinjiremo kubera ko ntabwo ndi bubyinjiremo wenda ashobora kuba navuga ku bijyanye n'ayo amasezerano ayo masezerano utanga umwirondoro wawe ndetse ni n'amazina y'ibihangano byandikishijwe muri RDB ubundi na nimero de konte bya bintu byose byangombwa by'uko ayo mafaranga ashobora kuzajya akugeraho ndetse ukavuga n'umuntu ushobora kugushimbura mu gihe utariho kuko ni ibintu bizakomeza na nyuma yuko umuntu yaba atakiriho ariko niyo waba utakiriho hari umuryango wawe ushobora kukomeza kwakira inyungu ziturutse mu bihangano byawe
muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC ikiganiro muri Isanga Dani Vumbi na Justin Mugabo hari abantu bane batwandikiye kuri Facebook ikintu cy'igitekerezo kimwe umwe nini niyibaho Egide aravuga ati ibi bizagira ingaruka mbi ku muziki nyarwanda naho Sabiyumva Adadi we aravuga ati radio n'amateleviziyo ko ari byo byajyaga bifasha abaririmbyi kumenyekana noneho ubu bazajya babigenza bate harundi witwa Gatendu Theogene aravuga ati abahanzi barazimye burundu kuko ibitangazamakuru ntibizongera gukina indirimbo zabo bazajya bakina ibyo bitangazamakuru bizajya bikina inyamahanga hanyuma wa kane ni Yonasi Khalifa ati hano irusizi turabakurikiye cyane ibyo nibabireke kuko bizabangamira umuhanzi ukizamuka aba bantu bane duhere kuri Justin Mugabo wababwira iki Mugabo
aba bantu kugeza uyu munsi niba iyi sosiyete itaragize uruhare rwo kwakira abahanzi bose ubwo hashobora kuzaboneka iyindi sosiyete uko mbyumva noneho iyo sosiyete nayo ikaba yakora imirimo nk'iyo ubwo abasigaye yenda bakayijyamo cyangwa se umuhanzi agasiga igiti cye akora ibihangano bye akabigeza aho yasanzwe abigeza kuko niba numva neza ni sosiyete y'abantu bikorera ku giti cyabo iyo sosiyete rero ntabwo ishobora kuba yafata umutungo w'abantu bose abaribo n'abazabaho ngo ivuge ko ariyo ibahagarariye abo rero nabo bafite uburenganzira bwo gushaka uburyo bakora bagashyiraho indi sosiyete nayo yabarengera kandi amategeko hano muri iki gihugu yemerera ubwisanzure mu buryo bwose bushoboka ntabwo RDB yakira sosiyete y'ubwubatsi uyu munsi ngo ivuge ngo irafunze ntihazagira abandi baza ntahumurize rero abahanzi ko urumva ni sosiyete yaje ushaka azayijyamo ushaka ntazayijyamo ntabwo ari itegeko kuyijyamo ahubwo ni ukujya gushakamo inyungu ibitangazamakuru rero ntabwo iriya sosiyete ye uko numva ishobora mbwira abadukurikiye yuko ndi umwe mu bayobozi b'ibitangazamakuru hano mu Rwanda radio na televiziyo Isango Star muri bagenzi banjye bose twatwe kuvugana twiteguye gukomeza kwakira ibihangano by'abantu ntawaza kutuvuze uburyo bwo kwakira ibihangano mu rwego rwo gufashanya hagati y'abahanzi na ba nyiri ibitangazamakuru ndetse n'igitangazamakuru byari magirirane Vumbi arabizi batuzaniraga indirimbo tukabafasha kumenyekana kwa kumenyekana kukabaha gukora amakonseri hirya no hino cyangwa se gusinya andi masezerano n'ibigo byamamaza bakahungukira kuko bamenyekanye abo bahanzi benshi ba hano mu Rwanda bamenyekanye kubera ibitangazamakuru ntibemera rero yuko ye gukorana n'umuntu utabafasha kumenyekanisha ibihangano kandi ubafasha kumenyekanisha ibihangano nawe ushobora gushyiraho n'izindi ndirimbo ubwo niko bazahitamo nyine ariko kugeza uyu munsi iyo sosiyete ntabwo yemera yuko ishobora kuzahagarika ubuhanzi mu Rwanda ntabwo bishoboka kandi abahanzi baracyahari n'ibitangazamakuru byiteguye gukomeza gukorana nabo
Dani Vumbi wowe aba bantu bane wabasubiza iki ko kuri iki gitekerezo cyabo gisa n'igihura yuko iyi sosiyete n'imikorere yayo mbese uko gusarura amafaranga bizatuma umuziki usubira inyuma Dani Vumbi
hari amakosa wenda ashobora kuba nashyira kuri iyi sosiyete kuba iki cyemezo cyarafashwe noneho wenda mu gushaka gushyirwa mu bikorwa bikaba bigiye kuba vuba vuba abantu batarasobanukirwa kuko hari abahanzi batasobanukiwe n'uko izakora hari abafatanya bikorwa ndavuga itangazamakuru nabyo bidasobanukiwe uko izakora numva wenda iki cyiciro cyo kubanza gusobanura ibintu cyakagombye kubaho juste arahantu twemeranya kuko aravuga ati isosiyete rwose niba abantu bayirimo hari n'indi ishobora kuba yaza avuga akantu keza kuko yemeje ko kuba igihangano cyakwishyurwa atari ikibazo ahubwo wenda afite ikibazo ku bijyanye n'isosiyete hanyuma kuri abo bantu bane hari uwavuze ingaruka mbi hari uwavuze ko radiyo na televiziyo zituzamura ndetse hari abavuze ko abahanzi bazima cyangwa se ko abahanzi bazimye abandi bavuga ku bijyanye n'indirimbo zo mu mahanga ko arizo zatera imbere hano mu Rwanda iyi sosiyete ntabwo izareba indirimbo zo mu Rwanda gusa izareba n'indirimbo zo mu mahanga riga niba biragoye ko radiyo itari y'amakuru gusa wenda ishobora kuba yakumvwa n'abantu umuziki udahari yumvikana ko umuziki ufite akamaro gakomeye mu mizamukire ya radiyo ntabwo ngiye guhakana ko batuzamura ariko umuziki nawo utuma radiyo na televiziyo bikundwa kuba yakwishyurwa numva nta kibazo kirimo ahubwo ikibazo wenda ni uko byakwishyurwa nabi ariko biramutse bitunganijwe inzira igaragara kandi buri muntu abyumva neza kwishyura umuhanzi nta kibazo rwose na kimwe njyewe mbibonamo kubera ko umuhanzi ajya muri studio akishyura hanyuma ari n'ubwo nyuma ya studio hari ibindi bintu akomeza kwishyura ndetse bijyanye na promotion kugeza ubu amaradiyo nta mafaranga dusabaga ngo adukorere promotion ariko kuri uyu muntu wavuze ko umuhanzi ukizamuka ashobora kugira ikibazo ntekereza ko aba yaketse ko wenda mu gihe cyo gukora promotion niba radiyo yasohoye amafaranga runaka wenda hashobora kuzaza ikintu cyo kuvuga ngo aya mafaranga n'ubundi reka ave mu bahanzi amafaranga abantu bashaka ko dukorera tuze twabishyura ibyo nabyo ni ibintu bishobora kuba byabaho ariko kwishyura igihangano cy'umuhanzi njye ntabwo mbibonamo ingaruka mbi biramutse biteguye neza
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kwishyura ibihangano ni mu rwego rwo guteza imbere umutungo w'ubwenge mu Rwanda ubu turimo turaganira ku birebana gusa n'abahanzi mu byerekeranye n'umuziki babyakiriye bate abatumirwa ni Danny Vumbi na Mugabo Justin kuri telefone dufite Innocent akabazo kawe
ikibazo cyanjye uko mbona ko aba bahanzi b'imiziki ndabona umuziki bugiye gutera imbere kubera kare bashobora nk'umuziki bakawushisha nko ku mafacebook nko muri kuko abantu bakanyaruka kumenyekana ariko ubu ndabona bishobogenda kugorana kubona umuntu amenye umuziki kandi kubera batarenda gucisha nko mu mubare batabatifuza benda gutanga amahera njye ndabona ubu kugira ngo ngusohore indirimbo ikintu batamenyekana cyane nk'ubwo buryo bashyizeho kare bamenyekana cyane nk'umutuku usohotse banyuka kumenyekana cyane ndabona ubu bisaba kubarana kose kabisa
ye inosa urakoze
uko nama urakoze
kuri telefone kandi dufite ndayishimiye
wi
akabazo kawe
ego je ahubwo sinakabazo ni nk'intererano
eh
ahanini ndakunda kumva ibintu bijyanye n'abaririmbyi umenga birimo iterambere rikomeye ariko ukaduhura bivanye n'indirimbo ariko barasohora ibihugu kanaka na cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari ugahura hari nk'indirimbo basohora ihanura cyane cyane mu bategetsi ugaduhura nk'abo baririmbyi ntiborohejwe ugahura ibihugu batuyemo cyangwa babamo ugahura abatware baho batangwa kubafata nk'abasi b'igihugu ugaduhura ejo uwo muririmbyi kanaka arahunze igihugu agiye gukorera ubuhinga bwiwe bujyanye mu guteza imbere mu kindi gihugu none ku bwabo bahanzi boba biteguye gute kugira bahangane n'icyo kibazo kugira baze bararirimba indirimbo kumbure bazisohora ruko babanje kumvikana n'abategetsi kuko muri kano karere tubona abategetsi umenga niko bakora ahanini
niko se ndayishimiye
Ego.
Aka kabazo ka urumva gafitanye isano no nibyo bavuga umutungo w'ubwenge.
Koje muri make umutungo w'ubwenge barawufise kuko uraze bakora ibyo by'ukuririmba kwabo bagasora bakiteza imbere bagateza imbere n'igihugu ariko uraze igihugu nacyo babayemo haraho bibanye n'indirimbo basohoye kumpanuro na cyane cyane zibiba biriko ba mu gihugu uhura ucumenga barabadekuraje cyane bakabaca intege ugahura ejo ukuririmba ke batakaza ubwenge bari bafite ahubwo batanguye kuririmba ibintu bikumbure bidafite akamaro
bya politiki
rero novuga nti ahanini bo barakwiye kuraba ukuntu bokorana neza n'ubutegetsi aho aho babaherereye kugira umutungo wawo w'ubwenge ubandanye itera uje imbere nihabe ugutotezwa cyangwa kuvuga nabi ubutegetsi cyangwa ibiri na biriya. Murakoze.
Urakoze cyane, ndayishimiye. Reka aba bahanzi bombi bagira icyo bakubwira. Reka duhere kuri Justin Mugabo. Mugabo, we aba bantu wababwira iki?
Erega ubu kugeza uyu munsi niba tutaramenya ko kwisosiyete uburyo yagiyeho dani aze kudufasha. Reka ngo yo nkurugero nk'ubu hano muri iki gihugu cyacu mu Rwanda hari RCCB, ni ikigo cya leta, ni ikigo cy'igihugu ndetse gikusanya imisanzu y'abakozi y'ubwiteganyirize. Ubu noneho na mituweli do sante imisanzu yayo nicyo kiyikusanya. Akaba Rwanda Revenue Authority ni ikigo cya leta gikusanya imisoro n'amahoro. Iki kigo sinzi niba ari ikigo cya leta cyangwa se niba ari ikigo cy'abantu bishyiriyeho abantu batanu batandatu noneho bakajya bagenda gushaka umuntu umwe babiri batatu bane batanu bagamije inyungu zabo. Ntabwo nzi niba ari ikigo ntabwo ndabisobanukiwe, ariko uko mbyumva nkurikije uko Dani turimo tubiganiramo ndumva ari sosiyete y'abantu yashatse abantu badera kugira ngo kuko nabo bose bashakemo inyungu. Ntawanga ko umuhanzi yagira inyungu ku bihangano bye, ariko uburyo bigiye gukorwamo abariya ni abantu bishyize hamwe bashaka kugira ngo bashake amafaranga mu bahanzi cyangwa se abahanzi ubwabo bakaba barishyize hamwe ari batanu batandatu nabo bakiga imikorere ya ikintu kizatuma babona inyungu ku bihangano byabo. Ibitangazamakuru nabyo bize uburyo byagiyeho bishaka inyungu mu ishoramari y'itangazamakuru. Niba rero iyi sosiyete iriho abantu bakaba barayiyobotse bayibonamo koko uko izabungura ni byiza, ariko hashobora no kubaho ko ahubwo n'ibitangazamakuru bibwira abahanzi ngo tuzavuze indirimbo zanyu ari uko mutwishyuye kuko ibitangazamakuru birige bipfa kuba bitanyuranyije n'itegeko muri iki gihugu. Kandi harimo ibitangazamakuru bikora ubucuruzi ku mugaragaro, hari amaradiyo y'imiryango nayo imiryango itegamiye kuri leta nk'uko bivugwa, ariko ibindi hano harimo ibitangazamakuru bigamije inyungu. Bizi rero uburyo byakoze business yo kuzashaka amafaranga mu itangazamakuru. Abo bashobora no kubwira abahanzi bati twebwe indirimbo tuvuza ni indirimbo umuntu nawe kugira ngo tuyivuze uzatwishyura. Nta tegeko aba bashyiraho ngo babwire ibitangazamakuru ngo koko ngo nimuzane amafaranga gutyo. Niba koko ari sosiyete igamije gushaka inyungu mu bihangano bakabivuga bakabitangaza ku mugaragaro, nawe niba bakomeza guhishahi bashaka kwinjira hagati ya leta n'ibihangano biriho ntabwo ibyo bintu byashoboka. Kandi nta kintu byasubizaho umuziki w'abanyarwanda imbere ubwo byose ibihe byagaragaye ntabwo riba bikisha isuka. Abahanzi bazi uburyo bashaka kungukira mu bihangano byabo barabizi. Umuhanzi ashobora kureba ati jyewe ninjya muri iriya sosiyete nk'uko hari abagiyemo abandi ntibagiyemo, jyewe nzazima ku ruhando rw'abahanzi mu Rwanda kuko iyi sosiyete yagiyeho ninashyiraho n'igitangazamakuru izaza itangira nk'uko n'abandi bose batangiye. Ariko kugeza uyu munsi hari amazina yarasanzwe azwi yazamuwe n'ibitangazamakuru hano mu Rwanda, yazamuwe n'amaradiyo, yazamuwe televiziyo. Ubirebye ntabwo ari ibihangano by'abahanzi byazamuye amazina y'ibitangazamakuru, ahubwo ni ibitangazamakuru byakoze amazina y'abahanzi amaradiyo n'amateleviziyo hano muri iki gihugu. Noneho rero ntibyari bikwiye ko abantu babisenya kandi byari bigize ahantu heza, ubundi urumva byaracuritswe bazanye abantu ngo n'abantu bavuye muri Botswana kwiga gushinga. Tekereza umuntu wo muri Botswana uzi ko ubuhanzi bwose bushingiye ku muco nyarwanda, bugaba bushingiye nako numuco w'ubwenge n'abene igihugu cyose muri rusange igihugu cyacyo cyose agaho umuco nakandi umuco noneho rero ugiye gushaka munyu ukajya gushaka umuntu wo muri South Africa muri Botswana akaba ari uzapromote uzakora promotion uzazamura wa muco wawe niyo mpamvu wumva bicurike ubwo rero ahubwo uko byagaragaye abantu bakwiye kureba icyo bakora bakereka abahanzi ari bo bwabo bakwiye kujya hamwe bakareba neza icyo bashaka mu muziki wabo cyangwa se mu bindi bihangano byabo itegeko ryo ryubahiriza ibihangano mu by'ubwenge hano muri iki gihugu birahari koko hari n'abaherutse kubiregera maradiyo n'ibitangazamakuru yakoresheje izo ndirimbo batarabyumvikanyeho mu buryo butumvikanyweho barishyura hari ibihangano bindi mu by'ubwenge byagiye byishyurwa kubera ko hari itegeko koko leta yashyizeho rirengera ibihangano mu by'ubwenge nizere rero yuko ibi bicuri bishobora kuzacurukuka hanyuma noneho koko ubuhanzi n'ibitangazamakuru bose bakagira aho bahurira nk'uko n'ubundi bari basanzwe bakoranye neza hataje ngo kidubya nk'ingingo
Ijwi rya Amerika Danny Vumbi wowe aba bantu babiri wabasubiza iki
bo wenda kuri aba bantu babiri bamaze kuvuga bari mbona ndayishimiye wavuze ku bijyanye n'uburyo abahanzi bakagombye guhanga indirimbo zizatuma bahunga ibihugu nabonye wenda bidahuye cyane n'insanganyamatsiko turimo kuganiraho ariko icyo namubwira cyo ni uko umuhanzi abafite uburenganzira bwo kuguhimba uko abyumva iyo abona ariyo nzira nziza ashobora kuba yanyuramo ntabwo ushobora kujya kumubuza guhanga kandi inganzo imukirigita tugarutse kuri iyi nsanganyamatsiko hari ikibazo gihe ndakibona kuri radiyo na televiziyo ariko ahandi hasigaye nka za boite de nuit ndavuga ya mazu aberamo ibitaramo bya nijoro mu matasi cyangwa mu mahoteli ba bantu bakoresha imiziki hari ubwo ubona umuntu ku muhanda afite computer hanyuma ugasanga umuntu amuhaye flash amushyiriyeho indirimbo 50 amuciye 1000 ayo mafaranga akajya mu mufuka we ayo mafaranga mu by'ukuri akagombye kujya mu mufuka w'abahanzi kuri radiyo na televiziyo hari umuntu watanze igitekerezo kuko impaka zirimo kugibwa hirya no hino mu gihugu kuri ahantu hatandukanye hari umuntu watanze igitekerezo ejo avuga ati njyewe ndabyumva ndanabyemera ko umuhanzi akwiye kwishyurwa ku gihangano cye yakoze kuko kiba cyamuvunye abari n'umutungo we ariko kuri radiyo na televiziyo hakagombye kuba ikintu cyo kumvikana uburyo ibi bintu byakorwaho kuko uruhande rw'umuhanzi ruba rwatanze indirimbo hanyuma uruhande rwa radiyo na televiziyo narwo rukaba rukora kuyamamaza aho harimo akantu kumvikana ku buryo arasabwa kwicara niba twese twumva ko kwishyura igihangano cy'umuhanzi biri mu itegeko niba twumva ko ari ngombwa kugira ngo duteze imbere umuhanzi ndetse n'ubuhanzi mu gihugu hari uburyo bigomba gukorwamo uko byagenda kose hanyuma icyo navuga wenda kuri radiyo na televiziyo njye ndumva hakwiye kuba ukuganiza kuko ari tarifu irimo gukoreshwa n'iyi sosiyete ari uburyo irimo gukoresha wenda yumvikanisha iki kibazo cyangwa se ibijyanye n'igihe ntarengwa cyo kuba ibihangano byatangiye kwishyurwa byose ni ibintu bikwiye kuganirwaho ariko iki gitekerezo cyo kwishyura abahanzi ndatekereza neza ko n'abayobozi b'amaradiyo ndetse n'aba televiziyo barabizi ko ari ngombwa uretse ko rimwe na rimwe amikoro aba ikibazo ariko barabizi ko umucuruzi yagiye gucuruza aragenda akarangura nta muntu ucuruza ibintu by'ubuntu yaboneye ubuntu televiziyo isambo star wenda rikaba ariyo mvuga kuko turimo kuganira na mugabo Justine isambo star ndabizi ko idashobora gucishaho umupira itabifitiye uburenganzira ndavuga televiziyo ntabwo ishobora gucishaho Champions League itishyuye ntabwo ishobora gucishaho umupira wa shampiyona y'u Rwanda batavuganye n'ababishinzwe kubera ko wabaye umuco kuva kera ko indirimbo abantu bazibonera ubuntu usanga umuntu agenda afite flash disk akimereza mereza indirimbo zawe. Jewe nigeze kujya hanze mu gihugu cya Canada, nyanje uwo muco nari mufite, nahaye umuntu flash numvise indirimbo arimo kumva, ndamubwira ngo ayishyirireho, arambwira ati jewe naguze CD. CD narayiguze, nawe nakurangira ahantu ujya kuyigura, kandi ibyo yambwiye narabyumvise. Uwo muco rero kugira ngo uhinduke ntabwo ari ibintu byaba umunsi umwe, ibintu bishobora gutwara igihe kirekire abantu baganira, ku buryo bye bifuza ko wenda n'iyo batatangira kwishyura mu kwezi kwa karindwi, ariko noneho tugakomeza tukagira ibiganiro nk'ibi, hari uburyo bwiza bugomba kuboneka umuhanzi akagira uburenganzira bwe ku mutungo we.
Niko se Dani, nimba ngukurikira neza, nkawe wagiranye amasezerano na kiriya kigo cy'ubucuruzi cy'abahanzi, ubwo ngubwo ugiranye ibindi biganiro na radio runaka cyangwa televiziyo runaka, nayo ubwo ngubwo mwagirana amasezerano, ntabwo ayo masezerano yombi abangamirana nkurikije iki gitekerezo ushima cyatanzwe n'uwo muntu?
Ntabwo ayo masezerano yabangamirana, kubera ko biramutse bishyizwe mu bikorwa, biramutse byirinzweho bigashyirwa mu bikorwa, hakaba icyo kintu cyo kwishyuza amaradiyo ngakora igihangano cyiza bakumva bagikeneye kuri radiyo, bazagikoresha kubera ko ari igihangano cyiza. Ibi bintu bizatuma n'abahanzi bakora cyane, ntabwo ari ku ruhande rw'amafaranga gusa, bizatuma n'abahanzi bakora cyane kugira ngo ibihangano byabo bishimwe, bifatwe n'ibitangazamakuru. Igitekerezo jye nashimye ni uko umuntu yavuze ati radiyo na televiziyo niba byamamaza ibihangano, habeho ikintu cyo kuganira, harebwe uburyo bitafatwa nka wa muntu ucuruza indirimbo hanze hariya ku muhanda, kuko we bahita bamuha amafaranga direct, nta n'ikindi kintu yakoze, bamuha amafaranga y'ako kanya akayashyira mu mufuka we ku mihangano yavanye imyambaro yavanye ahantu hatemewe n'amategeko, atagiranye amasezerano na ba nyirabyo.
Ahubwo se
kuri radio na televiziyo ni ikintu cyumvikana.
Ahubwo se niko Dani, nk'abo bantu nabo bacuruza ku muhanda gutyo
Dani?
Yego, ushutse yego, ngaho mubwire
nagitakongahere gatoye na Dani Vumbi.
Yego,
akantu yavuze ati umupira hano ntushobora gutambuka kuri televiziyo runaka yasuzugiye ku Isango Star, udafitanye amasezerano n'abashinzwe umupira n'abawujejwe turumvikana mu kundi no mu Kinyarwanda, ariko ntabwo bireba uruhande rumwe gusa, ni ibintu biri mu nzira ebyiri, n'abafite uriya mupira mu nshingano zabo kuwutambutsa baratwishyura kugira ngo tuwutambutse, nabyo mubanze mu byumve. Hari igihe kigera nk'uko gupfa kuwufata gusa ngo tuwutambutse mupira runaka, ariko hari igihe kigera nabo ubwabo bakatwishyura ahubwo kugira ngo dutambutse wa mupira.
Ibintu byumvikana, ni ibintu byumvikana kuko mu kazi mukora harimo no kwamamaza, kandi kwamamaza
biragurwa.
Biragurwa nabyo.
Radio Ijwi rya Amerika. Yego,
abantu batumva ko ibi bintu Dani nanone yongera aduhe adusobanurire gatoya, ni ngombwa ko buri muhanzi wese agomba kuzaba ari muri iriya sosiyete, cyangwa hazaza n'izindi umuhanzi areba aho ashobora kuba yabona inyungu ze kugira ngo igihangano cye koko gikomeze kimenyekane.
Ubuyobozi bw'iyi sosiyete nibwo bishobora kuba bwabisobanura neza, kuko njyewe buriya ndavuga nk'umuhanzi, icyo ni icya mbere. Icyo navuga ndimo cyane ni Rwanda Art Council, wenda ntabwo twigeze tuyivuga no muri ibi byose, ayo irimo n'amayuniyoni y'amafederasiyo atandukanye y'abahanzi b'ingeri zose, ndetse iyi ERSAYU nayo ikaba ikorana na Rwanda Art Council. Ni ukuvuga ngo igihe urimo n'abahanzi bose ni Rwanda Art Council, hanyuma iyi ERSAYU uburyo ikoze uko babidusobanuriye ni uko niba utarimo ariko indirimbo yawe ikaba yacuruzwe ku muhanda, wowe bazakubwira bati ahangaha hari amafaranga yawe,
uzavuga niba wenda ayo mafaranga utayashaka cyangwa se wenda uyashaka ariko birumvikana ko ntabwo bazayaguha udasinyanye nabo amasezerano ariko ntabwo ari ikintu kireba abahanzi biyandikishije gusa ni ikintu kinini ndetse kireba n'indirimbo zo hanze kuko tubivuga uko byakomeje kugenda kubivugwa abantu bavuga ngo inyarwanda zirahagarara abakine indirimbo zo mu mahanga n'izi ndirimbo zo mu mahanga nazo zishyurwa kuko iyi sosiyete ifitanye imikoranire n'izindi sosiyete hirya no hino ku isi zirengera inyungu z'abahanzi ahangaha rero birumvikana ko bizishyurwa muziki muri rusange n'ibihangano by'abahanzi ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa
Nadijwi rya Amerika mu kirundi cy'Rwanda
ariko toma ntanga nkurugire wumve ko havugwa ibintu bidashoboka uyu munsi itango tare ishobora kugirana amasezerano na VOA utambutse ibiganiro byayo bya VOA ku itango tare nuko itango tare ishobora kuha amakuru n'ibiganiro VOA uyu munsi urumva ninde ushobora kujya hagati y'ayo masezerano igihe imiziki ya VOA yo yarangije kumvikana n'abahanzi bo muri Afurika y'Uburengerazuba cyangwa Iburasirazuba bakaguha ya miziki nayo ngo uyitambutse urumva hari umuntu ukwiye kujyamo hagati kimwe n'uko nta muntu ushobora kuvuza igitangazamakuru kujya gushaka imiziki ahantu hose ishakirwa ku isi ishobora mu buryo bukurikije amategeko ariko ibyo ntabwo bisobanuye yuko ngo ugomba kuzajya guca kuri ya sosiyete iri aha ngaha kugeza uyu munsi irimo ikora itaragishije inama abantu bafite ibitangazamakuru itarageze hanze hose ngo babe aribo bayemerera abo batayemereye kuko badafite uburenganzira bwo kujya ku bitangazamakuru bagakorana amasezerano yihariye batagombye guca ku wundi muntu ndabona igihe hazaboneka imikorere myiza iha umuhanzi ubu imwereka aho yerekeza kugira ngo ashobore kubona amafaranga kuko yahanze ashaka kugira ngo abone nyinshi cyane iyo kumenyekana no kubivanamo amafaranga igihe cyose habone kumuha izo nyungu zombi ntabwo yakujya kwirukankira kuba ategereje kuzazimuha kandi ataratangira no kugwa
maze rero abashinzwe iyi sosiyete nabo tuzayemeje kuko nabo dukorana babinsabye bati kuki utazanyemo abantu bo muri iyo sosiyete cyari kuba ikiganiro kinini cyane noneho mbitamo kugicamo kabiri nabo nemeye ko nzabashaka tukagirana ikiganiro cyihariye imikoranire uko bakora bakabisobanurira abantu nabo kuko ndahamya ko amatsiko ari menshi ibyo rero ndabibemereye nabyo ariko rero hagati aho ngaho mbere y'uko duha ijambo Yves utegereje umaze akanya ategereje kuri telefone Dani Vumbi yigeze kuvuga utuntu tubiri kamwe nagira ngo ngarukeho ndako twose ngira ngo ngarukeho kuri ubu buryo akambere ni ukuvuga ati haraho nabonye umuntu agenda afite imashini ye agafata flash disk agaha abantu bakamuha amafaranga ubwo se ntabwo uwo muntu uri gukora ibyo ngibyo ari wowe umubonye uwo ari we wese w'umubonye kubera ko itegeko ririho ntabwo uwo muntu wamutungira agatoki inzego zibishinzwe Dani
Yes,
inzego z'umutekano
bisanzwe biho hano mu Rwanda ujya kubona ukabona abapolisi itwaye computer kuko hari umuhanzi wagiye kuyiregera ko barimo kwiba ibihangano bye ariko usanga nanone hari abantu babi batabyitaho ugasanga indirimbo zawe aho kugira ujye kwirukanka kuri abo bantu ukumva ko nabo bagukorera kwamamaza ibihangano byawe ariko iyo ugiye kuri polisi ugatunga agatoki ukavuga ko hari abantu barimo kukwibira umutungo polisi y'igihugu rwose iragufasha hakaba ubwumvikane bigahita birangirira ariko abo bantu nabo bari mu bantu bagiye kujya ku murongo iki gikorwa nigitangira hari uburyo bwashyizweho aba bantu nabo bazajya bicira amafaranga ahubwo hari akabazo nashaka kubaza Justin wenda reka radiyo na televiziyo tube tubishyize ku ruhande avuga iki ku kuba amahoteli cyangwa se utubyiniro cyangwa n'aba bantu bacuruza imiziki ku muhanda bo bakwishyura
Justin
yewe umva tose ndamwumva neza cyane nta kintu na kimwe nakwifuzaho gishakira ubuhanzi kuko inyungu nzi imvune abahanzi bagira mbere na mbere kugira ngo babone ibihangano n'amafaranga bashyiramo kugira ngo ibihangano byabo bitunganwe mu masidiyo hanyuma bijye ku isoko ibyo ni ibintu numva rwose nake
nakwishimira yuko umuhanzi yakungukira mu bihangano bye nuko umuntu ari we wese yungukira yungukira mu byo akora umuhinzi wa kijyambere umubaji bose bungukira mu byo bakora ubuhanzi nabwo n'indi industry yagejeje n'ibihugu bikomeye cyane murabizi za Nigeria amafilimu akorerwa n'ahandi n'ahandi n'ubunyeshye urabiza aho ngaho uyu munsi kuba umuhanzi akunguka uwo ari wowe nta muntu n'umwe utabyifuza twese twabigiyemo bise twagerageza gushobora kubikora tubishakamo inyungu hoteli zishyuye umuhanzi ubu uyu munsi hagati sinzi ukuntu indirimbo ifatwa igahita ijya muri hoteli ariko ngira ngo ni umuhanzi uba warayihaye hoteli yenda bumvikanye
aragenda ku muhanda cyangwa kuri interineti bagakora selekisiyo bagacuranga
neza aho ngaho rero urumva umuhanzi wishyize hamwe n'undi bagakora ishyirahamwe bakajya bagurisha indirimbo zabo mu mahoteli ni ibintu byiza cyane nuko n'ubundi hagati yabo natwe tuzavugana ikindi kintu twakora njyewe abo ndimo mvuga ntumva neza ni abaje gushaka inyungu mu bahanzi ari abantu batari bakwiye kuba aribo barimo babikora byari bikwiye kuba bikorwa n'abahanzi ubwabo aribo bishyize hamwe bakavuga bati iri kirango ni iry'abahanzi ariko njyewe numva ari sosiyete yakozwe n'abantu bavuye hanze bagirana amasezerano n'andi masosiyete avuye hanze noneho baza guhagararira abahanzi ba hano babona babiri cyangwa batatu barangije baravuga bati sosiyete irahari uyu munsi itegeko rigiye kujyaho nta gihangano kizongera kujya kiguzwa kandi ku rundi ruhande tukumva ko abahanzi nyine batarimo niba se bimeze gutyo urumva atari akajagari hanyuma kugeza uyu munsi aho umuhanzi yakungukira turahashyigikiye iyo bano bantu baza tuvuge baje kwigisha umuziki hano mu Rwanda bakubaka amastudio meza byari kuba ari uburyo bwo guteza imbere umuziki biracuritse rero urwo ni urugendo rugikomeza kuko urwo rwego rw'umuziki wa hano mu Rwanda ntaho ruragiye iyo ujya kurucuruza rero n'ubundi rutari rusanzwe ruhagaze neza rutari rusanzwe rukomeye haboneka abahanzi kubera yuko bagize impano n'imana atari ibintu bifashe tudafite amashuri y'abahanzi meza tudafite amastudio meza ahagije hano muri iki gihugu turebe ko dufite ikintu tugiye gucuruza ku isoko twihutire gucuruza ibyo tudafite ibintu biripimakiri ikibazo kiri aho ngaho nibyo abantu bakunze kuvuga bati ahubwo naho byari bigeze n'intambwe yaterwaga bagiye kuyisubiza inyuma bajya gucuruza ibitarera ni ukuvuga rero nujya n'ikintu kiteze ku isoko nta muntu uzagura igitumbe umuntu azashaka ibyenze biri byo ntawe uzahunga abandi gukora no gushakisha ahantu wabona umuziki mwiza nta n'inzira zishobora gufungwa cyane zose imiziki yinjiriramo mu buryo bukurikije amategeko umuntu washyizeho igitangazamakuru cyangwa umuntu wese hoteli aza ahantu yavana umuziki azavuze
radiyo Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda akandi kantu ka kabiri ko ntabwo nifuza ko ari kagerwaho impaka ni kariya Dani yavuze yuko iyi sosiyete izajya ikorana n'izo mu mahanga kubera nyine ibihangano by'abanyamahanga urugero natanga yego ni urwa kera ni hagati ya Manu Dibango na Michael Jackson Manu Dibango yigeze kurega Michael Jackson yuko yamwibiye umunota n'amasegonda 13 mu ndirimbo ntibuka iyo ariyo hanyuma barabura na Michael Jackson aratsindwa banyuze kuri aba masosiyete abahagarariye acuruza ibihangano byabo agakurikirana mbese uko bigurishwa ako kari kamwe koko reka tugasimbuke twikomereze duhe ijambo yego
tutarahasimbuka aho ngaho wibutse n'abatwumva hari itegeko amategeko international hari nanone n'itegeko rirengera ibihangano mu by'ubukwe aya mategeko y'ibihugu inshuro nyinshi abashingiyeho iyo hari n'ahantu nk'uko hari itegeko ritarajyaho 2009 niba habonekaga imanza nk'izi ngizi hifashishwa amategeko mpuzamahanga ari amasosiyete rero akomeye ari mu Bubiligi ari mu Bufaransa yose abashingiye kuri iryo tegeko mpuzamahanga abantu bifatirana abantu ni ibintu tuzagira n'ikiganiro nabo natwe tuzi cyangwa twakwifashisha n'abanyamategeko uburyo ibihangano igihangano cy'umuntu cyubahirizwa n'itegeko nanone mpuzamahanga atari kuba ku itegeko riri nasiyonari gusa
yee ndagushimiye
kubiganiraho no kubikomeza tuzabimenye murakoze cyane
yee noneho duhe ijambo Yves twakomeje kuri munigana cyane Yves we
yes
ndagushimiye cyane rwose ko wihanganye noneho umwanya ni uwawe
akabisa kwihangana byari ngombwa kuko ni ikiganiro cyiza kandi gikomeye muri iminsi hano Kigali ahantu hose ku maradiyo ku bitangazamakuru n'abanyamakuru badakora showbiz usanga ariyo tije bariho ariko gusa gihe cyo naje gukuramo muri iyi minsi yose maze ifite mbyumva naje gusanga ibitangazamakuru abanyamakuru muri rusange nibo bafite impungenge kurusha abahanzi tubaza impamvu abanyamakuru aribo bazabizamuye iterabwoba ngo bazakiniza hanze gusa none se ahiwanyu mu gihugu cya Amerika mwe ntabwo mujya mubikora mwe mujya mwishyura icyo kintu ni umuntu akwibaza kuko yakomeje gutanga ama example hanze nicyo Dani Gombe yavuze bya football hano turi ko azamuye nyine ufite uburenganzira bwo kwerekana shampiyona mu Rwanda amafaranga avuyemo akajya muri Segwafa akagarukira amakipe inzi ko ashobora kwerekana Champions League y'u Burayi ubu nyine se ni ibintu bikinyura mu masosiyete nk'ayo ngayo ndibaza bafashe ingamba nabo nk'ibitangazamakuru bakumvikana amaradiyo yose n'amateleviziyo tugiye kwishyura abahanzi ariko natwe dushyireho umurongo wo kugaruza y'amafaranga tuzakora iki tuzishyura abahanzi mu ndirimbo basaba kuko kera indirimbo nge kubizi mu Rwanda kera watangaga akaba ari uwaka akazamara niyo n'amezi abiri ukazanyumva indirimbo bari bagiye kuba nayanditse ubungubu ikoranabuhanga ryaraje ushobora kwishyura umugore mu mari bakagura indirimbo ibyo ni inzira nabo bashobora kugarurizamo ariko bagateza imbere umuhanzi nyarwanda kuko icyo nemeza n'abungu barazikize mu gucuranga indirimbo z'abahanzi ku buntu nabo ntacyo batanga bo niba kwa kumenyera ko bazibonera ubuntu yego harimo promosiyo ariko iyo promosiyo hari abanabo itakimarira nta na kimwe navuga ko baramenyekana just kuri kumenyekana ariko bagiye babona utwo dufaranga duke habamo na motivasiyo vuba wenda n'ibyo bitangazamakuru nabyo bikavuga ati mbo dusigaye twishura abakunzi bacu namwe indirimbo byuze muza gi mwishura nyuma amafaranga ijana amafaranga mirongo itanu bakabyorekana nk'amaradiyo yose ukavuga ati ngo hano banyishuje hariya ntabwo bari bunyishuze ukavuga ko radiyo yose iba usabiye indirimbo uri bwishure bacumvikanyeho ndibaza ko ayo mafaranga bayagaruza ndumva rero nanzura dore
nkiniraho ngaho kubera ko dushigaje iminota itagera kuri itandatu hanyuma ubuze utuntu tubiri kamwe ndagaha Justin akandi ndagaha Dani bagusubize urakoze cyane
sawa sawa to
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda niko mugabo we
yakumva neza Toma
uyu mugabo Yves twagize amahirwe yuko wowe uri umuhanzi ukaba n'umunyamakuru harakanavuze ati abanyamakuru nibo bafite impungenge aha wamusubiza iki mu magambo make kubera ko agahe kagiye hanyuma Dani nawe araza kuvuga kuri kariya kantu ka promotion yego
umunyamakuru si imirimo itangazamakuru umunyamakuru kandi si igitangazamakuru urumva ntabwo ari byo umunyamakuru nta mpungenge yagira iwe uvuga ngo ibihangano bitambuka ahangaha tubyishyura byishyurwa n'igitangazamakuru cyangwa se bizishyurwa n'igitangazamakuru ahubwo impungenge we yarakwiriye kugira nta gitangazamakuru na kimwe kigeze kijya gushaka umuhanzi uyu munsi ngo tuzanire indirimbo n'abahanzi bahagurutse bazanira ibitangazamakuru ibihangano byabo bandika amabare buri gitangazamakuru kiba gifite porosedire kigendera kugira ngo cyakire ibihangano hari byinshi biri mu kabati n'uyu munsi bitarashobora gutambuka ntabwo rero wagira impungenge munsi turimo tuvugana ubu wasanga hari abahanzi basonze umurongo bazanye ibihangano byabo ahubwo impungenge uriya mugabo Yves yarakwiye kuzigirira abantu barimo bavuga ko bagiye gushaka inyungu bazishakira abantu batagiye kubashaka abagiye kubashaka kugira ngo basinyane amasezerano ni byiza ko bakomeza gushaka inyungu nk'uko babihisemo ariko abandi bashaka inyungu mu itangazamakuru barahari nta tangazamakuru riri rifite impungenge kuko n'uyu munsi turimo turakira abahanzi bashaka ibihangano kubizana kandi nta tegeko ribabuza kubitanga impungenge yarakwiye kuzigira ku bantu ahubwo se bariya bagiye gushaka inyungu bataramenya n'igihe bazazibonera bizagenda gute impungenge ziraho ngaho naho kwitangazamakuru nta mpungenge zihari
Justin Mugabo urakoze hanyuma Dani Vumbi nawe ndifuza ko avuga kuri aka kantu Yves yakomoje avuga ati hari abahanzi mu by'ukuri promotion itagira ikimarira gutanga ibyo bihangano byabo ku maradiyo ku mateleviziyo bitagira icyo bimarira nkawe w'umuhanzi urabyemera Dani
bo ndavyemera cyane kubera ko erega ibihangano byose ntabwo ari bimwe ibihangano byose si bimwe ibihangano bibamo ibyiciro hari igihangano kiba ari cyiza umuntu wese yumvisha amatwi akumva yajya kugishaka rwose ntabwo ngiye kuguhisha hari televiziyo imwe ntabwo ngiye kuyivuga izina
ariko niyo mu Rwanda
tohora ni danje bansabye ko bayikina bonyine amezi atatu hanyuma ntitwumvikana ku mafaranga ariko icyo kintu cyarabaye kandi cyabaye muri 2014 ibi bintu rero biramutse bibaye ntekereza ko byatuma wa muco wo guhiganwa ku bahanzi uzamuka cyane kuko ibitangazamakuru byajya bikina bya bihangano kuko bifite ireme ndetse n'umuziki ukaba wazamuka ikindi we navuga ku cyo Juste avuze ko n'ubungu w'abahanzi batonze umurongo aho kuri radiyo bazana ibihangano ni uburenganzira bwabo n'ubundi bazakomeza babizane niyo haza iyi sisiteme yo kwishyura ntabwo rwose bizababuza ko ibihangano babizana ariko rimwe na rimwe hari ubwo usanga ari n'umuco utari mwiza umuco mubi ukumva ko ibihangano uri bubibonere ubuntu icyo kintu cyo rwose ntabwo twacyumvikanaho tugize amahirwe ibihangano byacu ntibikoreshwe ku buntu yaba byiza cyane amaradiyo na televiziyo nicyo nakwisabira ahubwo ni uko habaho ibiganiro hagati y'ihuriro ry'abahanzi n'ibitangazamakuru televiziyo na radiyo cyane cyane kuko abandi bo nta kibazo gihari hakarebwa uburyo ibi bintu byakorwa neza na hanyuma n'icyo kiganiro urimo guteganya n'abayobozi ba NSAU rwose byaba byiza kuko hari byinshi basobanura iki ntashoboye gusobanura n'ubwo wenda nasinye amasezerano nabo
yego nzabashaka rwose kandi nabo ndahamya yuko bazatwemerera kubera ko ni ibintu bifitiye abahanzi akamaro nabo bibafitiye akamaro bifitiye na rubanda akamaro noneho rero mu magambo make cyane mu munota umwe muri kuri mwembi mbere y'uko dusoza iki kiganiro Juste Mugabo akajambo wavuga kanyuma mu munota umwe rukumbi
ijambo navuga nuko nizera nkuko Daniel yabivugaga ko azi neza icyatumye ajya mu muziki ko ariwe wari uzi icyo ashakamo kubaka izina rye ko ashobora kuzabikora bikamuha inyungu nta muntu wigeze ahaguruka ngo amubwire ngo yo hanga twakubonye ufite ibihangano niwe ubwe wabyibwirije n'ubuzi n'ahantu ashakira inyungu n'undi wari we wese na Mugabo n'abandi bose rero bazi uburyo inganzo yabo izabagirira akamaro uko bateganya kubikora ni ku buryo bwinshi butandukanye icyo nakuyemo ni uko Daniwe atazi na uko iyo sosiyete ikora kugeza uyu munsi kuko ifite abantu bayishinze ariko nawe namwibutsa yuko nta ukwiye kumwibutsa aho ashakira inyungu niwe uzi neza ko agomba kuziharanira kuri iriya sosiyete rero nayo nk'uko yabyivugiye Dani igerageze isobanure neza n'ibishaka no kugira ngo abantu bayade ntabwo iyo ushaka abantu uko bakuyoboka ko ntawe uzabona inyungu kuba hari abantu bagiye gushaka gucuruza ibyo mu Rwanda ni byiza nabo n'ahantu babonye isoko bashobora kuba bacuruza
yego Juste reka na Dani tumuhe umunota umwe rukumbi asoza Dani
murakoze cyane ndashimira leta y'u Rwanda kuko izi mpaka kuba zirimo kugibwa ni uko nayo yumvise ikibazo cy'abahanzi kuba iri tegeko ryaragiyeho ndetse no kuba leta irimo kugerageza kumvikanisha iki kibazo ifatanyije ndetse n'iyi sosiyete kuko aho iyi sosiyete irimo gusobanura ibijyanye no kwishyura abahanzi hari kuba hari n'abayobozi muri RDB ni ikintu cyiza cyane ikintu navuga ni uko umuhanzi arabyuka agakora indirimbo akajya muri studio akishyura amafaranga ibintu by'ubu byose ni ifaranga na birazwi kuri iyi si ni ifaranga rirayoboye nitugira amahirwe ibihangano byacu tuba twashoboyemo amafaranga ntibicuruzwe n'abandi bantu ngo bashyire amafaranga mu mifuka yabo twebwe dusigare amara masa rwose icyo kintu kizaba ari cyiza ni nacyo cyifuza mfite nifuza ko hano mu Rwanda umuhanzi atungwa n'imihangano.
Dani Vumbi, Mugabo Justin, abahanzi b'inararibonye twaganira uyu munsi kuri iki kibazo cyo kwishyura ibihangano by'abahanzi bizatangira mu kwezi kwa karindwi. Murakoze rwose, ndabashimiye byimazeyo n'abo tutashoboye guha ijambo kubera ko impaka zari nziza kandi zubaka. Tuzabashakira undi mwanya na kiriya kigo nacyo ubwacyo. Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.